Yeah.
With Vito Music.
Stamps 150. Yeah. Praising. Alisema kijana repent, akaka mkwangu ka agent, kuniosha bila detergent, nilikuwa nimeoza nimeferment, satan yake alinitorment, kuvumilia bila comment, kunifanya uzito ka experiment, kuchange kizito nimeamua, natangaza gospel ka media, na kusifu ka Nehemia, na kutumikia ka Jeremia, utasweze na nipigania, minende yangu ananiangazia, makumi amenipangia, sichagui ninayopitia, najua Yesu ndiyo njia, second coming nangojea, najua father ananiangalia, ufalume wako meniandalia, Mungu Baba umenikubalia, spingi siezi lia, sifuati mambo ya dunia. Kabla kuzaliwa alinijua, siabudu miungu bandia, najua makuwa amenipangia. Faith is my backbone, Satan is back on. Aliunda YNH2O, mfuasi sugu siki kituo, na urithi ufalme huo. Sina jukumu lingine, we in the same race, same shida tuna face. Yeah.
Nina mbraze, nani tambraze, nani tambraze, nani tambraze, nani tambraze, nina mbraze, nani tambraze, nani tambraze, nani tambraze.
Kwa Bible na sakadata, kwa God mini medata, kwake huwa stoki hata. Faith yangu yendo author, natamani chachi kwe moja, waumini wa kwe pamoja, imani kwe moja, mapenzi yake sio hoja, kumsaliti takwa kioja, na msifu Mungu mmoja. Alisema ishi kwa pamoja, amekunyesha umuangaza, neno lake ntaangaza, sifa zake kutangaza, ibilisi kumtisha kuofia yake maisha.
Nina mbraze na nita mbraze na nina mbraze na nita mbraze. Nina mbraze na nita mbraze na nina mbraze na nita mbraze. Nina mbraze na nita mbraze.